The Hanks Media. Sit down. Wadena linya ya maje. Maje. Baby twala tugende. Mbuga tugende. Mambo we. Olugendo nakute rakari. Rakari. Baby. Binyumanga nkuweka weka mwa. Babu nenji sunda mwa. Kakonjo, nawe nongkule mbelo. Mkwa driver Baby, you're my darling.
Lion.